fear can make you give up something that God is going to use to bless you. Be careful that you do not allow fear to rob you.
Very good, very good. Ndikufunika mapempero, mapempero, mapempero. Come on. Ndikufunika mapempero, mapempero, mapempero. Mapi mapi, mapi mapi, mapempero. Mapi mapi, mapi mapi, mapempero. Amafuna kundi wonongera mbiri, kundi paka mbola ine mwai pempero. Zomwe sina pange, akuti ndina panga, magae ndi makape bola pempero. Kundishe peta mpavu, don't atangati ine mwai pempero. Amafuna kundi chote tanchito, sindi mwai wala jeine muma pempero. Ndashoka pa zero ine, kufika panopo ndi mpavu ya pempero. Ndagwira maganyu ine, kuchesela magobo matulo no pempero. Mubwerete ya mpande ya ngapo, chukufuna hambiri sedi mapempero. Lero ndila sikomo, ndagobwera, kuzajesa nanu no pempolero. Ndikufunika mapempero, mapempero, mapempero. Ndikufunika mapempero, mapempero, mapempero. Mapi mapi, mapi mapi, mapempero. Mapi mapi, mapi mapi, mapempero. Ndakwada kumenya zimapi, kumutokosa chacha mupempero. Ntala hinapita, maste ni kulibe, musindi kumbuga muma pempero. Mucha kundima na mane, koma chonde, musamandi mane, mapempero. Mucha kundinyo sahane, koma musa na kone, chonde, mapempero. Zizienda kunchito, zizienda munyimbo, zonse zikufuna pempero. Kutana ndinjala, tenda nsanje, zikufunika mapempero. Tiikepo pempero, tonse tipange chitipa tusanje. Tiswe mapempero, kutikedo yuti ya pese ulemelero. Ndikufunika mapempero, mapempero, mapempero. Ndikufunika mapempero, mapempero, mapempero. Mapi mapi, mapi mapi, mapempero. Mapi mapi, mapi mapi, mapempero. Kukala waku Malawi sizo peka. Ndikufunika mapempero, kumapanga situ kuma osateka. Ndikufunika mapempero, mapempero, mapempero. Ndikufunika mapempero, mapempero, mapempero. Ndikufunika mapempero.
Thank you for hating me. Thank you for leaving me. Thank you for rejecting me. Thank you for disappointing me. Thank you for shutting the door and telling me you can't stay here. You're not welcome here. Thank you.